And you Tony Brown, we see that general combination. Spasta aim. Nyanja, bro.
Sente, buli omu akunonya. Ebula lyoli kolinji, buli kate kuenja. Sente ntawankanyiza, abasingo bankanyiza. Sente ntakuza n'ekiwanga, sente tumunyisa amawanga. Sente.
Fanda.